lishintshile sibonga umdali iphephe lenhliziyo onguwe ekamanje ayishantela phezulu. Can't this bang in pillow? Can't this bang in pillow?